USamuweli oqala isahluko 22 verse 1. UDavide wayesesuka khona wabaleka wayemumeni waseAdulamu lapha abafowabo nabo bonke bendlu kayise bekuzwa behlela khona kuye. Verse 2. Kwabuthana kuye bonke abanosizi nabo bonke abanesikwenetu nabo bonke abanenhliziyo enomunyu waba induna phezu kwabo kwakukhona naye kungathi abantu abangamakhulu amane. Verse 3. UDavide wasuka khona waya eMispa lakwaMowabi wathi enkosini kaMowabi ake beze ubaba nomame bahlale kini ngize ngazi ukuthi uNkulunkulu uyakwenzani kimi. Verse 4. Wabaletha phambi kwenkosi yakwaMowabi bahlala kuye zonke izinsuku uDavide esenqabeni. Verse 5. Umprofethi uGadi wathi kuDavide, ungahlali enqabeni, hamba uyezweni lakwaJuda. Wayesesuka uDavide wafika ehlathini laseIredi. Verse 6. USawuli wezwa ukuthi uDavide uyaziwa nabantu ababenaye. USawuli wayehlezi eGibeya phansi komtamariske egqumeni ephethe umkhonto esandleni sakhe zonke izinceku zimi ngakuye. Verse 7. USawuli wathi ezincekwini zakhe ezazimi ngakuye, yizwani nina abakwaBhenjamini, indodana kaJese yakukuninika nonke amasimu nezivini, inenze nonke nibe yizinduna zezinkulungwane nezinduna zamakhulu. Verse 8. Ngokuba ningenzele nonke ugobe akwababikho ngitshelileyo lapho indodana yami yenza isivumelwano nendodana kaJese, akwababikho kini ongidabukelayo nongitshela ukuthi indodana yami ingivusele inceku yami ukuba ingiqamekele njenganamuhla. Verse 9. UDowegi waka-Idomi owayemi ngakuzo izinceku zikaDavide waphendula wathi, ngabona indodana kaJese iza enobu kwaHimeleki indodana kaHithubi. Verse 10.
Wambuzela kuJehova, wamnika umphako, wamnika nenkemba kaGoliyati umFilisti.
Verse 11. Inkosi yayisithumela ukubiza waHimeleki umpristi, indodana kaHithubi, nendlu yonke kayise abapristi ababesenobi beza bonke enkosini. Verse 12. USawuli wathi, yizwa-ke wena ndodana kaHithubi. Waphendula wathi, ngilapha nkosi. Verse 13. USawule wathi kuye, ningenzeleni ugobe wena ndodana kaJese ngokuyinika isinkwa nenkemba uyibuzele kuNkulunkulu ukuba ingivukele ingiqamekele njenganamuhla na? Verse 14. Ahimeleki kwaphendula inkosi wathi, ngubani kuzo zonke izinceku zakho othembekile njengoDavide umkhonyana wenkosi nenduna yabalindi bakho nodumileyo endlini yakho na? Verse 15. Ngiqale namuhla yini ukumbuzela kuJehova na? Makube kude nami inkosi mayingabeki icala encekwini yayo nakuyo yonke indlu kababa, ngokuba inceku yakho ayazi lutho lwayo yonke le ndaba oluncane noma olukhulu. Verse 16. Inkosi yayisithi, uyakufa nokufa Ahimeleki, wena nayo yonke indlu kayihlo. Verse 17. Inkosi yathi kuzo izigijimi ezazimi ngakuyo, sondelani ibulala abaphristi bakaJehova, ngokuba nesandla sabo sinaye uDavide, nangokuba bazi ukuthi uDavide wabaleka bengakwambulelanga kimi. Kepha izinceku zenkosi azivumanga ukwelula isandla sazo ukuba zisukele abaphristi bakaJehova. Verse 18. Inkosi yathi kuDowegi, sondela wena usukela abapristi. UDowegi wabakwa-Edomu wasondela wabasukela abapristi, wabulala ngalolo suku abantu abangamashumi ayishiyagalombili nanhlanu abembethe ingubo yamahlombe yelineni. Verse 19. Inobu muzwa abapristi walichitha ngosiko lenkemba abesilisa nabesifazane ezingane nabancilayo izinkabi nezimbongolo nezimvu ngosiko lwenkemba. Verse 20. Omunye amadodana kaHimeleki indodana kaHithubi ogama lakhe lingu-Abhiyathara wabaleka wamlandela uDavide. Verse 21. U-Abhiyathara wamtshela uDavide ukuthi uSawuli ubulela abapristi bakaJehova. Verse 22. UDavide wathi u-Abhiyathara, ngazi ngalolo suku mhla uDowegi kaEdomi elapho ukuthi uya kumtshela nokumtshela uSawuli yimi engibangele ukuba bafe abantu bonke bendlu kayihlo. Verse 23, hlala kimi ungesabi ngokuba ofuna ukuphila kwami ufuna ukuphila kwakho kepha uyakulondolozeka kimi.